This is the African Music Mix on the Voice of America. Killa, 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 killa.
When the bed to the enter body, enter body. All the girl them go shake their body, they go shake their body. Oluwa bona mo bona belly, they mo bona belly. You know the money you take up police, me I they love you gone. But I just pray you the money on your mind. You're supposed to know, say me nothing, you come. So my baby make you no good dollar, no good dollar. When the bed they enter body, enter body. All the girl them go shake their body, they go shake their body. You know the money you take up police. Me and they love you, gone. I said they sing, they feel the buzz. Look at the people jump around. Make you the listen well, because I know if you shout. No joking around. Listen, make I tell you what it's all about. I know if you tell you, I see what I ain't for coconut. You sit down inside, boss, you say you be boss. Oh yeah, look, look, da, da, da. Look, look, da, da, da. Say to my pikin, wait the para, wait the da, da, da. Kilo shell like ba, ba, ba. Oh, look, 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 da, da, da. Look, look, da, da, da. Say to my pikin, wait the para, wait the da, da, da. Kilo, kilo shell like ba, ba, ba. When the bed you day enter body, yeah, yeah. Enter body, yeah. All the girl them go shake their body, yeah, yeah. They go shake their body, yeah, yeah. Oh,
from Niger to Bongo, the African Music Mix.
From the village life to the township. From the township to the city life. We about to move to the herbs on these next.
Chip. We are Pumbula Mgani Wami. Besta Kela Panzi. Maje Basi Kelumona. Basi Kelumona. And we are Basasi de Lumona, cause we are Petit Cup. So we are Basasi de Lumona.
How you like me now? I see you biting now. Lames wanna fight me now. Uh-huh. Let's get it, ready, I'm down. Touch on my chance, you kidding me? When everyone's saying they feeling me, there's no way I'll let you belittle me. No, I don't play in no little league. No. Wake up and realize that I'm really nice. And I kill the mic, trying to do it right. From my crew tonight, pussy Sprite, now we'll sweetie pie. I sugar, you a fake ass, you a hating ass, got no life. I sugar, trying to gate crash, where your gate pass. Why you so loud, my nigga?
Yeah, Zibuza na. Oh, can't you sense any name? Basi Kelumona,
critical. And we up. Basazi lelumona, cause we up. Critical. So we up. Basazi lelumona.
Kokumoya baba breathe. I'm about to release. I'm just trying to get the key. Take the baby mama overseas. Save money for my soul's peace. Yeah. In the studio for some weeks. I took a walk and I got me some sneeze. Skirt. Oh, what a life, I want a G.
Skirt.
I know I ain't never had it easy.
Oh, no.
Now I got some strangers trying to reach me.
Yeah.
Been through it all, there ain't nothing you can teach me.
Oh, no.
These voluntary bitches trying to please me.
Yeah.
Bitches were never around.
No.
Look, now I'm holding it down.
Yeah.
I'm probably running this town.
Yeah.
Haters ain't making a sound.
Elumona, basi elumona.
Cause we up, critical, and we up.
Basazi elumona,
cause we up, critical, so we up.
Basazi elumona.
Food for thought and good for your feet. The African Music Mix on The Voice of America.
music you want to hear more often, right here on VOA.
Matthew Manwe, Adabe Kamishiai, Tomi Muama in the Odo, Atia. Matthew Manwe, Adabe Kamishiai, Tomi Muama in the Odo, Atia.
your friends about VOA Africa. Music, sports, and news.
Kimsika mana takim fano no malum bano to pangwa mabano sisi tulo talk and yetundu yetundu tundu mautundu mbina sana na fast to nation bila was sisi soka makuku to kamate to fuge bila ata vebuge majola poko poko mnombe bobo ni koko the wenge tu wena shiga mtu fuge ndege halafu wachi tu wanale nja ha ha ja. Amani kwa sasa mekua kipo mdomoni uwezu kamjua hutu jinsi alivo moyoni. Anafikiria nini na anawaza nini? Siku utakuwa mbele ndo mba yako na utuamini. Chukude feshi kiamini, julize mwenye unafanya nini? 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 Masela? Masela. Siku zote maisha yetu ni kupiga na pini. Mtu nakanyaga unashindwa hata kuongea ukweli. Tunawatakia kila la heri katika hii dunia. Tumechoka sasa tumeamua kwenda kujitafutia.
Habari ndio au sio
mwari? Na pepea. Effect muhimu. Effect muhimu sana. Inafani nye ndege ndani ya tundu. Tunapasuka si kama kini. Inge mechini microphone. Inga mamu duke choko vitani. Nashita na nyuti sini. Tafutikaza kisabuni. Chingo manjefuni kitu kwani. Hakuna ushine mezani. Hapa ni vina na mezani. Machezo kiubu nifu. Mbaga na tuzo lakinifu. Atu jisifu. Amtu husu. Ah, ni richi wani baby.
Mshike mshike ndege tunduni. Tunduni. Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni. Tunduni. Walio bagi wataumia. Mshike ndege tunduni, tunduni. Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Hatuogopi wakitufamia.
Hau kwa paka wa mara ikawa usiku ikawa mchana. Na hii ni kwa dunia nzima. Walisha bana walisha kana ile kiaina. Leo wanaungama. Sio leo tu hata jana. Ila sisi tu ndio wana. Hadi mambo yanapofana. Tupo tunduni kundini ukumbini kumbini. Tupo bandarini kusaka yote madini. Yaani hile makini. Je, ni wangapi makini? Wangapi ya mkini?
Yap, 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 yap. Mini ndege mwenye asili ya kunguru. Ni muda mrefu nilikuwa nataka uhuru. Sasa muda mwafaka panya simtendesha lubu paka. Aida la wama kuliko fefethea. Ni muda mrefu si heshima si tulikuwekea. Sasa tafalani pressure imepanda sukari nadhani. Miaka tisa nimekulia kwenye fani si utani. Anenijua atakubali asenijua atakatana. Kuona kama najigamba unamfunga kamba. Maisha mgongoni kwa mtu si safari.
Kwa mwanaume kamili.
Mshike ndege tunduni, tunduni. Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Walio baki wataumia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Hatuogopi wakitufamia.
Mekutuka stuka limekushuka. Dumba zimekwisha. Ni muda kiepe kiasi ndege miteze. Ukwete mapende kede wa kede. Kana mabwege umedunyonya vya kutosha. We mene siwe mbamba. Yes, naka yoga moja moja. Effect muhimu. Effect muhimu sana.
Shifti za usiku. Miaka mingi mepita tuko ndani atutoki. Bahati mbaya mwenye ndege kajisau. Baada ya kufunga kufuli kasau. Alitoka kidogo kuelekea kwenye maji. Huyu mnyonyaji ndege uza kisogo. Wa kwanza kutoka mimi nilishachoka. Kumbe wenzangu walikuwa na akili kama yangu. Hivyo hivyo nao wakatoka. Wota vesel jaisha. Wakabakia mabwege wengine siweza kutoka. Sababu nyayo zao zilikuwa zimenyonyoka. Wengine mwenye nyayo ndogo alitoka kutoka. Akabanwa na mlango. Wani mwenye ndege alishawahi kufika. Ikawa shida kwa
matunda ya mtini na yari aliyodondoka. Hizo laki kwetu buku, hakuna najishuku. Kwanzia damu mpaka rusha ni swala mpaka kuku. Tunatafuna kama tuna kidi nzuri mdipuri jadili kuchokoma fe.
Mshike ndege tunduni, tunduni, si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni, ati wagopi wakitufamia.
No, 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 we hapa vumbi tu.
Mix of your favorite music and the most reliable new source, VOA Africa.
you loud and clear with your favorite music. You're listening to the African Music Mix on VOA.
Amen. Prix Nobel de la SAP, Cyprien Anzolo, Zouli Zoulé, ma maître Yvon Louboya, Bibi Lamour, Trésor Gando, Zoulé Damas, Odé Kimani. Trésor, il passe au job et il passe. Mousse en patch. Jipika qui t'engue, c'est mes doigts. Hermen et Kaba. Jeff et Moulumba, Vicky Leville, Massimo. Mazen Zongo. Pasteur Denis Le Simbio, Père Conde Nabekista. Pasteur Nival. Bang na Suède, Pasteur Ricky Manitou, Nikias Bayaka, Jennifer N. Moyo. Luc et Wing Témouni, les presse des sortes fortes. Alain Kelo, les garçons complets de Paris. Solange Intime, Bondana Cargo Kit. Mariam Sissé, Sané Ballon d'Or. Mansola MHV. Chango, Francis Mbala, G8, Papi Okito, Gare du Nord, Eric Diallo, Jean-Si Mayas. Mita Harmonite, Dark la japonaise, Régine et Ilunga Usama. Dadi Matundu Reiken, Blaise Lyongo Sofide, Président Bonika Manda, Vicky Saidi, Eugénie Sista Baby, Eric Balondo, Julien Dengoy, Mena Kaludji, Michel Mangala. Aloubé Peke Peke, Agi Cédric, Magloire Panda, Patrick Bachelor Malango, Maître Jagger Bikumu. Guilain Lomboto Bokuta Pongo, Alino Djuba, China Benda, Fabrice Nkoy, Félix Bongoy, Christian Salawa, Rodrigue Nwaku, Trésor Kandol. Joe Modango qui casse paye. Mama Sasa Yote qui bango. Maître Double One le Mabé, Chris Moulenda. Bijou Sokoni. Chou Bundula Idolo.
Goma, Cabo, c'est effervescence. Blaise Kabongolo, J.R. Kuba, Chantal Mpumba, Fajou Simba, TTC, Fifi Liston Mbemba, 12e Dan. Bobo Liziba Moto et Pela, Alpha Ngungu na Château d'eau, Yves Dor, beauté d'argent. Check.
VOS Africa Music Mix, the best music.
Sound.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix@voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Batalha.
another song reflecting the views of the African music mix on The Voice of America.
This fresh looking honey young hala next with the mesmerized homie kutini kambi na yiva lion say story kabula kapunda kase luka pa university the g who a be took it nice and slowly no funsa how can I get to know you my lady no you tire kakelo akanoni yanka kunisia apo ni kungo yangana kuchoka apo sini langa kovenangu ni vitenga pangono pangono on the down low kusakila paka ni kupeze futi mukazi uyu ninga mupeze kuti ha iwe ndiwe weka nisakafuna paka ni kupeze futi kulipa pomula when I am low who will care for me
kelo wanga
who makes my sunshine
kelo wanga
my one and only
kelo wanga ni mukonda kelo wanga
when I am low who will care for me
kelo wanga
who makes my sunshine
kelo wanga
my one and only
kelo wanga ni mukonda kelo wanga
iwe kelo richa bebwino nakumbuka ntawe njitawi mongalelo kuseni mwamechi nazivirana kuja kumanda hill center yeah. Ine kuyangana kudabwa vena wanda kabodi monga botoro ya kakola tumeso monga ntanda kapena ndiwe mgeri wagwa chabo choka kumwamba vabeneza organiza lelo sene ziva chifukwa nazipeza chabo bwela kuli iwe no fonsa fonsa zina unatindiwe chewe kamwana kamovemba wabolo gula chape bincho vamo nyomba ok yeah. Papaka vonya mula chewe lekane kutandize osakwela katak si baby usaidia ye niliko na nkani jira ya tuni mozi jina kamba njila yonze mpaka na kwanu pageti na bwele na okondwa ndava na peza chikondi when I am low who will care for me
kelo wanga
who makes my sunshine
kelo wanga
my one and only
kelo wanga ni mukonda kelo wanga
when I am low who will care for me
kelo wanga
who makes my sunshine
kelo wanga
my one and only
kelo wanga ni mukonda
Morini, Dorini, kulibe akwana Ukaitamba kwendo, ni proper mwanasi Yazipanga, aniuza, anikonda badia Nani sokoneza with a sexy body Popita mumuseo, mafela batotela Chikango penda, mangativa mufela Sono anyamata ena, amaleta msokonezo Choneka sakondwela, akaniona ndika mpopo Abwele kaka solula, kwa sabo ndika bima Kalikumwa mazi, yeah. Eva pa nipatali Kwa mene na chokela, nako kwa tita limpe This girl's to die for, she's my religion She's a definition of mkazi wa panyumba Wamenifuno peza pefye panyumba yanga So girl, will you marry me? Genyumbo yanga Forever baby, jiwe wake When I am low, who will care for me?
Kelo wanga
Who makes my sunshine?
Kelo wanga
My one and only
Kelo wanga Ni mukonda Kelo wanga
When I am low, who will care for me?
Kelo wanga
Who makes my sunshine?
Kelo wanga
My one and only
Kelo wanga Ni mukonda
Much love to my homie, Linda Sagala. Slick and Divine was the bomb boy. There will never be another. Yeah. Track going out to all the pretty females out there. Where are Singapore? Yeah. Ponce Fe, Real Pasa. Bounce to this. Come on, Fencula. Bounce to this. Yeah.
Proof positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on The Voice of America.
Lulimbe,
Thank you.